bring a couple caskets when I hop on the MRC. Hata nikki rap in peace, it's a massacre. Bola ntangulie kusema I rap. And I just looked into the mirror, the greatest of all time is what I've seen. Vita ni vita mura, sipo kwenye muda waku tafta peace. Sizi ila naishi ndoto, kila nikki switch flows. Man I rock on the beat, ukishiba usishiwe njando. Kauli mbiu ya street, ngoja ngoja umiza tumbo. Na kusanya maarifa, nkijichanganya na watu. Haimanisha wata mkumbo, rule number moja saka dusko. Bila mkwanja mapenzi ubandia mjini peso slete viuno. Rule number mbili fanya mchujo usisahau ulipotoka. Jali familia jijali number uno. Maisha ndo haya haya and I go with the flow. Hakuna mfumo kazi kazi staki mbwela. Niko mwendo mpela mpela staki ongea nataka action kama seba. Kauli mbiu ni kufanya unachopenda unavyotaka unavyoweza. Believe that this is Fresh Boy Zera.
Yeah, so gianga zetu wone tungo zinavotungwa. So gianga zetu wone rappers wanakunjwa. So gianga zetu kwa nyama wako wanachungwa. Huku mshua juwa kivuta jiongeze katafta chungwa.
Any day from now, bitch. Yeah, I'ma blow. Maja ya rudiki kwenye ndoo. Sizani kwamba sijaona picha zako mbazo umetumie wana. Ukiji snap kwenye kyo, what you want? Nataka kuwa star. Shit, kila kona kila mtaa. And you thinking maybe bila wewe swezi ngaa. Na ukipost the picture sota yani utubu na ujevaa. Forget it, I wanna jipe na upo meme. Na hizo verse zao mbazo mezandika kwenye memes. Nacho taji biki tu madini mini teme. I wanna jipe atuwa wa rappers manangu niulize meme.
Walidani high school kumbe chinga toka enzi za shule ya msingi. Mwili mdogo ila kichwa ina mambo mingi. Skuma kete sinataka nije kuwa kingi. Kwa mama the only son so mkanza kujona dingi. Abisani know this rapper ever since. Killer vest tu ni classic. Killer ngoma masterpiece. Let my peace call me papi cause I'm popping on this beat. So siento leta dinero kitaka nianze kuspeed.
I've been places wo ujawai fika. Unijui mwanangu mezi unapicha. Ka unifeel so kesi mwanangu chicha.
Fuck this nigga playing with me man.
Navyo chana kibosi mosi mosi CZK pita. Sina raka nisha fika unapotaka fika. Moja moja tunagusa PSG FIFA. Kuwa mpolo utapasuko kije kichwa kichwa.
I am gadema, I am feeling crazy but imbaya. Sina story ya mapenzi labda kueleze. Mina fresha genge na maisha mbwanga. That's another story waga my brother kuhusu ziladha. Nlikuwa jikoni na skate herbalist mlikuwa muni. Soka mliko samboni la dudonjali kwa tumboni wanakimbia.
I decided kwa kikisha everything's clear. Keeping 100 messy punguza silimia. Walomba mpige break and don't lipo ngeza gear. Save a lipo calm and don't lipo simamia. Throw the towel just so. Me mtu poris tagi mashawi bro. Buona mechanical. Care for the moolah yeah the money ho. I need my pocket real fat bro. And that's the only goal. I would cheer that we got a scope.
It ain't over. Put some respect when you talk about them fresh boys nigga. It's a fucking statement.
Show sure.